Danieli yarazi ubwiwe yuko atoshobora gusobanukirwa n'inzozi z'umwami, yarazi kuko Imana ariyo yoshobora kubikora. Imana imaze gusobanurira Danieli izo nzozi, nibwo yagiye asanga umwami. Yari afite kwibona kuko yari yamenye izo nzozi z'umwami, ahubwo yahoze ashima Imana kuko yamuhishuye izo nzozi. Danieli we ntiyishize hejuru ngo yihe icyubahiro, ariko aravuga ngo ishimwe n'iry'Imana n'icyubahiro kuko ari we ubikwiriye iteka ryose. Reba inshusho y'15. Nyuma y'ibyo, Danieli amaze gusobanurira umwami inzozi ziwe, yakoresheje ikigirwamana cy'izahabu. Icyo kigirwamana cyari kirekire cyane ku buryo umuntu wese yakirangizaga. Nuko ararika abantu bose kuza kugira ngo baze ku munsi mukuru wo kuzindua icyo kigirwamana. Abwira abantu ngo mu gihe baza kumva imiziki y'indirimbo n'ibindi byo ari byo byose biza kuvuzwa, nuko bose bazopfukame hasi baranywa icyo kigirwamana. Nuko utabikoraga wese yatagwaga mu rwobo rw'umuriro. Se watekereza yuko umuntu uwo ari we wese yubashye iryo tegeko? Oyaye, si bose bubashye iryo tegeko. Shendrake na Meshake na Abednego bahakanye iryo tegeko ry'umwami, kuko bataramyaga ikigirwamana, ahubwo baramyaga Imana ihoraho. Ijambo ry'Imana ntiritubwire neza aho Danieli yari ari, ariko birashoboka kuko Danieli yari yatembereye.